heshima yako imeshuka, siku hizi ueleweki, watoto wanalia njaa, baba ameshinda kirabuni, kwenye nyumba anadai kodi, baba haonekani, watoto wanalia njaa, baba amelala mtaroni, nyumbani majukumu, mama amelemewa kabeba sukuma kichwani, mabega yamelegea, akirudi nguo zimechanika, chakara 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 chakara, baba akirudi nyumbani amelewa, chakari 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 chakari, umbe kupepesa pepesa, baba yuko kwa mpango wa kando, pombe ina madhara, watoto wamefukuzwa shule, pombe ina madhara, baba unaitwa mzee wa hovyo, pombe na madhara, we
pombe ina madhara.
Kwa mara ya wakiboka, mwaka huu atakunyorosha, akizama akibuka, mifukoni amesafisha. Ona umetoa macho, utamwambia nini mke wako? Kigugumizi kimekushika, utasema nini kwa bosi wako? Ona macho yamekutoka, utawaambia nini watoto wako? Ala haula la kwata, ulichokitaka umepata, ofisini nako kimeruka, sasa umekimbilia kwa mwankosa, interneti bando limechacha, hakuna atakaye kutafuta, wana pombe mama 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 wei, wana na pombe ya la 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 la, akina kile, wana kuna kule, umbe kuna kule, wewe kuna kule, wana kuna kule, kuna kule, kuna kule, kuna kule, ya kuna kule, kuna kule, kuna kule.
Pombe ina madhara,
pombe ina madhara, we
pombe ina madhara,
ay pombe ina madhara, we
pombe ina madhara.
Nairobi Sabina Joy Koinange, malaya wamekuvutisha bange, umelala nyumbani kwa mama bonge, wahuni wanakusubiri wakubonge, wakupige kichapo kanyaga twende, wakuita mwizi kamiti uende, wana pombe mama 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 wei, akile kile, wana kule kule,
yes wana,
umbe kule kule, wewe kule kule,
yes wana,
wana kule kule, kule kule, kule kule, kule kule, babu nilo kuzesema, tata wake. Kula 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 kula